This is an MUT Radio podcast.
Ngomlandela, there was Uwanele Lushaba, our today's guest all the way from Eposhefstein. Uwanele is a professional award-winning gospel artist. Evilale endaweni ke yaso Shabeni in KZN. Let's just hear from him. Ngiyakubingelela Uwanele.
Yeah, what's sanibonani ninjani?
Siyaphila ninjani?
Sikhona.
Amen. So nje kulesikhathi ngicela ukuthi ngikunikeze nje ukuthi uvuleleke telling us about yourself. Ungubani Uwanele?
Okokuqala ngizoqala ngibingelele egameni lika Jesu. Ngibingelele nje abalaleli kuzona zonke indawo la umsakazo ufinyelela khona. Ngiphinde ngibingelele nje abalaleli balolu hlelo kakhulu. Ngibingeleleke nathi esikhona la ngaphakathi egameni lika Jesu, ngakhohlwa ifamily yami nendawo engisuke kuyona oShabeni le Eposhefstein. Uwanele ke umfana nje omncane oqhamuka endaweni yaseShabeni Eposhefstein. Engingachaza nje ngomculo, ngiqale 2019 ukucula uhlobo lwe gospel, but ke before that bengenza umculo o hip hop. Yes, bengenza hip hop, then ngenxa yezizathu zokuthi ke izitudio ngalasekhaya bezingekho zokurekhoda e gospel. So
yes,
so emva kwaloko ke ngase ngithatha ithuba ukuthi ngothi ngihlale angivele ngibe busy, ngoba lento yomculo into engishisayo. So ngase ngisebenzisana nabafowethu ke abashayela unye uhlobo lomculo njengo hip hop kanje.
Yes.
So yeah. Then until kuze kuba 2019, cause ngikwenza lokho before 2019. Then 2019 lengiqale khona ukuthola khona ithuba lokulentuza lokurekhoda igospel.
Yes.
So endaweni yakaqwabe ngaphansi ko producer ekuthiwa uSasco. Then from there ngase ngirelease album yayinengoma nje eyayihamba phambili kakhulu kwezazikhona zosikhathi yayithi Unyawo Lwami. Then kwayiyona yakwazi ukuthi ngixhumaniseke namanye ama-artists ase-Cape Town. So since from there uhambo lwami ke lomculo like lathi ukukhanya lakhanya nje.
Yes.
Kwakuningi ke ngiku-achieve-ayo ke.
Utabuke endaweni ke le eke yaduma kakhulu ke la ko TV nje na kuma social platforms, bangabe nje uthi nje hayi ngiziphelele. Omunye uthi ke wathu ukuthi awu kanti indawo le ndaba lethu ngisoShabeni, awuthi nje ngiqonda ukuthi hayi ngizirelaxele nje ngiright kakhulu kanti indawo. So mhlambe nje why bethi soShabeni, kwenzakalani kanti lapho?
Okay, ake ngiqale ngingene ngalo mqondo ukuthi isizwe sasiphethwe noma singaphansi ngobukhosi bakaLishaba.
Yes.
So isikhathi ke mesiqhubeka ke sengihamba kuvela le ndaba ukuthi ngisoShabeni, ngipholile ke ngicatha abaningi babona isizathu kwakuyini. Kodwa ke indawo engenadlame, indawo nje e-right, indawo ekuphileka kuyona, sikhulele kuyona, indawo kumlandi
ephula khona enhloko.
Kunenkinga nje ungeza uShabeni, hayi ngempela uyaphila futhi ekhanda uSoShabeni.
That's an environment.
Yes.
Atmosphere yakhona. Okay, ke Anele, thank you so much. Ukuthi ke usikhanyisele ukuthi ke ngabe wena ke ungubani. So how did you get into this platform of music and when?
Okokuqala ngizoqala ngiveza ukuthi ngithola kanjani ukuthi likhona lona ikhono lokucula. I think I was doing grade 3 standard 1 aso sikhathi, if I'm not mistaken, noma grade 2. So ekhaya ke kusemakhaya ngaloShabeni, kusemakhaya.
Okay.
So ngibuya esikoleni ngiyaqalaza ukudlaya, ayikho into edliwayo, ngishona engadini ngiyobheka otamatisi kuyabheka. So ngoba isimo ngisemncane vele nje understand, okay, if ungathola lutho okudliwayo ngiyazi ngizoya ngalaphi la ngizokuthola khona. So ngihamba ngiyaziculela, kanti usisi wami ukhona, usisi wami omdala, ngangicula ingoma kaSifiso Ncwane, if I'm not mistaken. Yes, ngicula ingoma kaSifiso Ncwane ethi simthobisile ngalezi ayikhathi ke. So
yeah,
ngicule ngimuzwe seqhamuka ethi iphindi futhi iphindi iphindi ngishawa amahloni ukuthi awungiphindi uthi ngangasayiphinda ke kanti uzohamba lento lokho eyikhuluma nami ke ngisemncane vele into omoyenza umncane kwakhona ukuncomeka uvele uexcel kulonto leyo so kusukela lapho ke nami ngaqala ngani uthando lomculo usifiso encane ngangingamazi ke kahle ngaqala ngamlandela ngoba manje methe umuntu hey washayisa kwasifiso encane ngizoshaya kahle ingane yami le ngoma
nga
noma wexhwenza yena kodwa
wakukuzela
yes ngangaba naleyanto yokuthanda umculo kodwa nginganakileke ngoba ngize ngafika ehigh school la engiqale khona ke nami sengibona ukuthi no ikhona lento ngomqondo soqaqekile I think azukuthi grade 11 or grade 12 la
wayithanda
yes ngaqala nje kuba phela manje kanginalento ukuthi uthisha manje ngibuza ukuthi uyayibona lento esikoleni ukuthi ufundela ukuba yini ufundela ukuba yini so kumele umqondo ovele nje ulale how uyafunda kodwa wazi ukuthi ufuna ukuba yini so Ngoba manje nayi lento omculo kumina iduma yona nje ekhanda kuduma
yona ekhanda. Ngisho ukuthi ufuna ukuba artist, yes.
Then from there ngenza wona ugrade 12 ila ngihlangana khona nabafowethu abenze hip hop ngale ngasekhaya mina ngispecialize ngokubashayela ama chorus ibizwa ngama hook ke ngale because ugrime lo ngangakwazi namanje angikwazi. Futhi ngikwenza lokho ngikwenziswa ukuthi ayikho indawo la engicula engingathola khona ithuba lokuthi ngicule gospel. So Njoba ngishilo ukuthi ngaqhubeka kanjalo ke up until ngo-2019 ngathola ke indawo khona eyakhelene nasoshabeni la engathola
umshanti
ngathola umshanti ukuthi ngirecorde khona so from there ake ngaqala ke
ngathola amagigi ke kwaba kusokuqala kwendlela yakho leyo
yes yes yes
so i gospel yafika after i hip hop noma waqala nge hip hop then wamkela uJesu and then wangena kwi gospel
hip hop yafika ake ngithi uthando lokucula gospel lafika kuqala kune hip hop so hip hop ifika ngoba ithuba lokuthi ngicula gospel alika
ngilithole
so ngase ngicula ni hip hop nakhona ngicula ingoma ezinengqondo hayi nje ngoba naku
message
uyazi ke umculo hip hop ukuthi ucula noma engani but umuntu nomuntu wathi mthi uyangifisharisha ngiqala ngimbuza ukuthi lo ngoma ufuna ngicula yini ufuna ungifake kuyona ekanjani
okay
mengayenzi sense ngiyahlehla
okay
because manje ngibaleka le nto yokholo ngoba ukholo lonasele ukhona kumina so ngizibheka ke izinto engizifaka kuzona
so igospel yakho nje mangase uyidescribe nje mhlambe injani inhloso yakho nje wawufuna ukuthinta imphefumo mhlambe what was the purpose behind nje ukuthi nje uvela namathile khona kwigospel
before ngangifuna abantu babone ukuthi ngiyakwazi ukucola kwakunothando lokuthi
okay that talent
yes.
okay
then isikhathi mesiqhubeka uNkulunkulu noma ukukholwa kukhula kumina
yeah.
I understand no lenta kuyona ukuthi uyacula ngoba kuculo but iyintshumayelo so kusuka manje inhloso yami ukushumayeza abantu ngale ndlela uNkulunkulu angiphe yona
yes.
you know ukuthamba ngalamandla ophiwe wona
exactly.
so iyona into engisebenzisayo ke le ukushumayela ivangeli likaNkulunkulu and I believe ke ukuthi lizofinyelela noma mina ngangafinyelela kodwa lona lizofinyelela la engafike khona mina ngokwenyama
yes. yes so are there any challenges mhlawumbe wahlangabezana nawo osho ukuthi ke ayi lana ke ngaye ngacabanga ukuthi ngiyeke noma nje akaze kube khona izinselele
ake ngithi kuse eli ukuthi ngike ngafike lomcabango njalo ngokomculo
Ngoba manje nje bekusahambe
yes because ngisheshe nga understand impilo yami eli ukuthi azikho izinto ezoyofika kumina kalula
ngasho nga
understand ngimncane lokho mhlawumbe ngoba mhlawumbe nevangeli ngalami ke la ngimncane so konke nje nalaye njoba ngikhona la kumusa kaNkuluNkulu uma ngimzwile eshumayela ekhuluma ngendaba yomkhuleko namanje njoba ngila nje kumamandla omthandazi ngihlezi ngiyenza noma ngisuke ngiwuthandaza ngosikhathi ngithandaza ngaso but nje akukaze kufike esigabeni la ngithi umculo ngiyawuyeka khona because iyona into engihlezi ngikholelwa kuyona ngisho noma kuthiwa sengina 40 into ebalekile kodwa ngoluqhubeka ngicula into eyinkinga kakhulu engiyibalekile ukuthi kube khona abantwana ngasekhaya abayoqala umculo bese kuba khona abantu abathi nabo wanele baphelele endleleni yindwe iqalayo so ngoba sengayiqala le sengenzela laba bangilandelayo nokuthi ke nangu lomlilo ngaphakathi ukuthi angilo ngiqhubekele nje ngidumisa uNkulunkulu through i-talent angibelona
talent yes thank you so much Wanele there was Wanele Lushaba we can go to a break then after that we'll be carrying on esinikeza ke the word of wisdom and also imniningwane yakhe mangabe ke uthanda ukuthi ke uphinde ummeme uzokwazi ukuthi uthole ke after the break.
This is MUT Radio. Go, go. Shape and own your future. WhatsApp MUT Radio now on 068-160-8832.
Wangithatha wangibeka Wangithatha wangibeka Natemba, awang tundut na dala na makosi. Ange ensuge kuwe, oban gas gas susetwe baba. Uke di ka pula lami, pambil wesi tasan.
Ebene banzi there was uLushaba wanele ushoko mnandike kanjalo ukuthi ke wangithatha la wangibeka la so nje kunama steps nje inkosi ngile ngibona ukuthi hayi iyakhuphuka nami so nje there was umusic ke wakhe sakhona ke la endlini zomsakazo ngiphinde ngikwamukele ngikubingelele again ngicela nje ukuthi ke ngisakwamukelile nje ngikunikeze nje u 1 minute wemniningwane yakho no 1 minute of the word of wisdom.
Okay. Okuqala ngiqale ngidlulise lo ukuthi uwanele uyatholakala kuzona zonke izinkundla zokuxhumana nomculo wakhe futhi uyatholakala kuma digital platforms.
Mm-hmm.
Uma mhlambe udinga ukusebenzisana nami ungangithinta mhlambe enambeni yami ethi
063 966 966 03 03 81 81.
Bese na Facebook ngikhona futhi as uwanele Lushaba.
Uwanele Lushaba.
Yes, na TikTok futhi njengoba ngichazile ukuthi kuzona zonke indawo ngakwazi ukungixhuma kuzona ke. Mhlawumbe na ku email ke kulungile. Ku email uwanelushaba@gmail.com.
Mhm. Ungayiphinda nje number
063 966 966 03 81 81.
Ngicela nje ikwanele nje ukuthi nje ushele anointing yakho yama awards ngoba ngiyabona ama awards mabili.
Yes.
Artist le lord ama awards kodwa ay double. So ngiyacela nje ukuthi ke sisavotela yona iMUT Interfaith because it is the last day namhlanje.
Oh yeah.
Yokuthi abantu bavote. In fact tomorrow.
Oh yeah.
So ke ngicela nje ukuthi nje with your anointing nje ubatshela abalaleli ukuthi ake nivote naluhlelo lwethu iMUT Interfaith inantsi mnini ngwane.
Okay. Ake ngiqale ngibeke lokhu kubalekile nganza kwethu ukwesekana nokukhuphulana ngibeke kanjalo uma umuntu noma umntwana thizeni ekhala kubalekile ukuthi silekelele lokho asuke ekhala ngakho. So njengoba sechazile ke nami kuhle ngithola lethuba ngoba nami ngeke ngakhale bantwini isikhathi singaphambilini impela futhi mengikhala mebe ngilalela because nanga ama awards akhona engiwatholile through i support yabalandeli noma yabantu ngoba umuntu umuntu ngabantu. So siyazithoba bafethu bazalwane ngiyaxolisa siyazithoba kakhulu ukuthi sicela nivotele naluhlelo egameni lika Jesu Christu wase Nazareth. You just a simple SMS MRA 23 to 40 noma 40439. SMS MRA 23 to noma nombolweni ethi 40439. SMS nje yodwa ibiza u2 rand uvota noma kangapi. Sithembeni na ke bazalwane egameni lika Jesu wase Nazareth. Amen.
Sithembeni na ke balaleli bonke be MUT Interfaith isikhathi ke leso ukuthi sikwazi ukuthi ingane yethu sibeke kwelinye izinga sibone ukuthi ke inkosi ke iphinde futhi iholeleke. Before now, thank you so much for the interview wanele. Sathemba ukuthi abalaleli bakwazile ukuthi bafunde likhulu based on indaba ye industry and also izinto ekumele ukuthi ke bayiqaphele kakhulu as besazongena ke kuyona i-industry. So phuma ngaye ke futhi ke uwanele Lushaba, after that will be coming back with the Interfaith Table and MUT Radio shaping on the future.
This is an MUT Radio podcast.